ndashimira urukundo rwawe utagereranywa. Turashimira imbabazi zawe Yesu we. Turashimira urukundo rwawe utagereranywa.